studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatare sappo e jeegon lewru mars sappo yamde jabbiri maslimaji chapande nay e joindeer maison de la presse pamoko kanko horeje ministrembe muktar wan wotto juno widati kisi ngaran yaltinede leleedi ndiko nayri bangal wayltere politique fayotto nuyde seriyaji gol leleedi meden dido kabarujo kidun kenen wakkando yidno e yoga bibbe leedi malindi nokku no dirte da kayibe bi tiagal ko terengaaji di darile o do nokku dum latiki sababu wattu joni o so kudde dum won bibbe ledde de anon gonde tidle o do nokku be biye be jeli du dum won hono terengaaji puddo dogu ton o do nokku ko yaawi ko no dirte tale tale ko dum andano sanne le fina tawa so bami fa suka be kirtiki je han kawrte nokku gotna ila kirtaki kedda danga ton dido puri e ko nande mudum wattu joni o do fina tawa holli tambe da dum wonde majjudi le leedi meden di di wonno senda kabaruji dum jogino do ki kirande di bismillah modon e haade Umar way galo jodi do mikoroji dido kanko no dirtede Mamadi Keito won to boggi jamde to hollitinde wiide kanko don Muktar wano kenen o yide yoga bibbe leedi malindi le majjun o wihi ko nayri bangal sariyaji politique fa yotto yewtade nuyde sariyaji le leedi meddi dum waran yewtede le nokko o wiso do golle no golle gube cinide kaldale kawral alan zidi gal fa yotto pelle societe civile kanye e pelle politique gon le leedi meddi di fur ngara ngata le no koyde mudu en Mamadou Samaseku
ebi premier ministre o juingol ndedo gulurde na hasisina fasande yalla wadde tutundral hakilaji e fabaade gouvernement o le imadaraji di o do bawtu pelle leedindi yo jati sababu yargol yeso kala ko woni jawtagol politikaku e noule gulurde le transition o don ko liti Muktar Wan horejo gouvernement o
l'organe consultatif
dati joddagol so halde e jaw lobbo bawdo walludem me to tobbe dimikali hala mud non yettinde golle mu injingol leedindi waytinde sariyaji jidi windude dawtere heere sariya mo leedi malindi warta joodaade dum so dum fu be tike min jokka e golle tottugol margal homo fu
regionalisation
kanon imbe le yogabe kay holliti mimsiti fe ko wana goto fuf lamkobe transition be rentini do hasindede mawde leedi ndi ka dum fuf tawede be jetti joddingol federalato ne sababu politikobe fabo golle o kedana Yunus Ahmed Diko horejo walde RDS
se sikia bu
woni ko nyaki e golleji de mi ngadi fa hande di fu homo fu no milirini yidi gollire wajibi kena min jodo mi micito do tiddalaw yalla mi rekeba ittude dati mawde hollude kaddi lamu hakkunde rew lebbi sappo e go heddani lamu ko nderew mide kaani milade seeda golleji dimi gondi wadde fati min chubo ko modja kasi mi baawa fe wadde imadaraji kandi wadde de fulle odo wakati keddani do laamu hakkunderew
to ben nay latto fandaji ndedo fedde toni yewtagol sifa kubeje leedi ndi kabaru wote yewtagol nugal seraji e kabaru rezonaji di tagal totondral haklaji hakune mako e pelle leedi ndi premier ministre o suboto yimbe le gollobe le fedde de
ido kabaru ju fodo mbay do beme am ande to page facebook kanye ko Twitter studio tamani mangal paden didon keddiki len jotton wobbe kasen barmi won tuna ngada ka fode mabbe nokko noddete tesiti dum woddiri ngalure an songonde ko yata kilungaji chapande joyi e joyi kanko don lamido sudu doktoro nokko noddete an songo holli tiwide barmu be ngaddamale o do nokko arme o do wihi an wonde wadde ton imadraji wutugol fa fama ngabbe dido bonandaji yimbe len jotton joy en kabordan gonno do moto ngaji nay wi am kanye nati kase le baler leedi nokko noddete do kumbiya idon woddiri ngalure yoro sonde ko yata kilungaji chapande joyi e nay nobe kolliti wide wakande njahanonde dubbe jaddi e moto ngaji didi kany e machine ngaji yimbe el ngado ton limgal do ko noddita ravek li leedi meden di ko do latik sababu so jamaare wonde to dakilaji mudde immi sanne ngadi no dango fodi e lamo kanko noddita Ali Haidara kedjaada men goddo to yoro soto yotto yiki ton kedda mako ma sifi do hen do facci tango Ali Cisse Mamadou Samaseku
Pedo yimbe le hippike sudu merindu wakati no yimbe be adadu mudu yottoto teme didon wonno gollude le mayru odo neddo jodi to mo yida inde mudu hale wonko haltantame do hen
kuno
Kenya wattu 14h15 neddo jogido kaborgal wari gamede wattu mo kortal do wonno le mairie to holti wiide kambe yimbe gouvernement be ndentata gollitidde be jaltini motoji didi be pammi ordinateur be sakki janado goddo fu be ngada tiagal mudu so han ido kabaruji na golle to hulbina sanne jamarande kala landa be holti wiide fa goto yonko mu heddaki hen
kon ma bashima wareke
faiso soifa yabere fu mataka wargol bedo yimbe la jogi be kaborde le odo nokku ka immini hakille jamarnde e be narda lami be tobe beda imadraji mudun bangal denagu le odo nokku
habiti be na pamdi sanne le nokku na buri hitande hande ko bedo yimbe le ngada yawara le komin o le ladde tobe woni be ngada ko ummi ne darda lamu o ni ludde habiti be yalla be darno dakor mabbe le komin kumbiya bedo yimbe le na le komin kumbiya kureki nyasu do datol njahongul bura saatu fu yimbe le nan jaybe mbaddi mutu be ciudagi feysede le ladde ton be ngoni
ciagal ko bedo yimbe le kippibe sudu meri kumbiya turtiko suka jango fay goto yaka le ciudi e kol ngaydi bete talatarne ga mero ka holti wiide jande waran fuddititde bete alkamsarne du won ko ali haydara hebani studio 8 yodo yoroso
en jaran wattu jono faato kayto nokku do kudde kecce den goddo e sotted arande be kollitude ila terengaji di dari le odo nokku be ngondi e buton tidallaaji mawdi fa kedon famtar kedden Mamadou Sama Sekou Ali Sisi
njeyobe ani joodi e juude mabbe chakuji jaba pomter e kanye namasa yogaje e sagire mangoro dum woni alhaali lumo kulle kecce kay lolirdo josugu e wi njeyobe ko terrain o darnama ko matama sanne le ima daraj mabbe di
wagoji terrain o heddaaki do kase sagire mangoro mum choodi no fu buddi temdere wonno ko min kebanno he du ana fandi arande sadare mangoro fu buddi di mi choodanno dum so mi chotta buddi sappo hande ne odo choggu woni ko mi chotta sadare manguru kaido one daddy to awawa yade so wana terrain satu wajibi kina pilo da to wodi fanjita lawu fode amen yottade fu atawon ko min chodi ko fu nyoli le wagoji di chakuru loko mu kilo jimu du warta temdere teme didi se fa na birteno chakuru mu kilo mu du warta tebe sapo teme didi na birteno non tan won no min gatta fami kewta kalsi amen mu min gatti hen o
haye warmi dare tafa
be do jeyobe dardi lam ko be yawnde golleji fuditingol dawol la wi jande e dokku yam jamarande kaddana ami kamara horejo robo jeyobe kulle kecce
mi gultini dum lamu kobbe mi koltibe wajibi kinabe immintina terrain o yela tidalaji amen di ana buyto mila seda pomme de terre aubergine yoji led afrique fayoto dandi ana tidi waddere kaido dum ka ana nawi san
mi tiram wide wattu uritingol pondimo ngallure kay premier o waltini hakillaji kay kobbe wide dabareji tiete yalla dawul lawi jande di na fudida do e cakkita hitande fade ngol fritingol dawul ngol njeyobe ligimngaji ko kay njettiraga fi domude dum won ko be ni studio tamani gilla kay Juliette Koulibaly
wattu jonoto kulikorotobe mbi fa hande no hono pamral kay wada hakkunde yimbe le kuminibe kabaru piyaz kanye e dorbotobe kamiyoji wonbe tombe dum lati ka sababu do so golleji defu darna le odo nokku sappo jagon lewru mars nyaloma kejjinado gollonobe kabaru ko nayri bangal bibbe adam le adnar ndu fu do ne fedde no dete institut national des travailleurs sociaux hollitiru ko hewi jamarnde ananano golleji mudum den gorri hono golleji mabbe den gorri fa kebe famtar kedde mo kanko no dete Ibrahim Altana taw yo gote kuminido kabaru dido golleji
le travail social
kollande yimbe e golle kasindin do e wutirde yimbel be gollanta ko heefu milno gollonobe yimbe golle mudum ana herta tan fa walla yimbel gondube tiddalaji tay wana non ne dum wordi gollonowo yimbe ana wawi dorade darne fa heewi hono wallude kreduji di yella ana yirwa ittude dati bawdi faabaade yirwere kreduji di gollonobe yimbe ana wawi gollude nokkule fa heewi yo fa ko be ngatta ko ande wajibi yimbel ngadobe golle o haltana dum jamarnde yella yimbe be fu ana anda be gonto hodo woni golle mabbe hodo be bay wadande yimbe labe
do kabaru jidi pudata do mi halni no kono ayri bangal dum woni pilli pilli wobbe do nodri don tal tal no dum worno arande le fina tawaji meden di so bami fa sukabe kirtina ile kirtande jamani bitan kanyen garta so kawrita ngada hono dido tal tal dum utta kilaje sukabe du sanne wattu joni dum wonde yarde tagal sanne le leedi meden di fa kebe fam no dum wori kedden Ali Sisse Mamadou Sama Sekou
Dalen dalen ne fin blemandoy ne addo jila kabo iba soro fimando o etasmay
to jamanati yaso yite hubinado tali tali ko nande mun en fuddam yusufa hon tongol hore gajate wajuji e birki fewde sukabe hono dum holiti saliya daw dunke finatawa
tal tal ana utta hakille suka misalli so mi wihi jom mi habbi dakire an le sudu lati mako hiddike sel fana mudum hudu so suka on jiddo hedde jabu landongol wajibi kina o micito fa boy bidu yirwa hakille suka idu yoppamo tewtude ko anda neddo tawtone fu neddo jo andal
pangal suka bebe so wonno holitibe kabaru tali de o jati hunde mu inde wobbe kay andana dun fay hunde
ne fare kum to
mi abba an wonno kalto nono kan tal wonko jogi mi ko julande fa he woni mudu jabudum yintire min kam mi anda ko woni tal kam de nana gidirabe an ana hala mudu mi heba andude min ka hodo woni tal
saraba yogabe holti vide odo sifa birki sukabe na wundi majjudu sere batte zamanu ande kese
ngala wakati mawdo kase haltande tanirabe ame tal na mi chonnibe telephone tablets na satu dumi jappambe yewde dessin animé mi de nawtoro livruji ngam mi bawa haltande be hodo won lehe fami goddo mi goddi tike sukabe ame fa hande ka fina tawa ame ani majji
sukabe na ndar sarabe wurtinde odo kabar o yalla ne bedro famu fina tawaji mede
Sidio Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Kanko ministre kuminido kabaru dati leedi min indi wiyamo yi hojo tiki gondeji honno datul hakkunde katikani e jijini wori tam o jewtiki yalla golli dana gonde yarde yasana hon de ngori neloma hande mitite de wido goldo datul ko anni watte le hen ar buri miliyaruji chapal e jitti e jenay sefa la mali o kanyi anni yalti dido gal musadaji fu secret block katen kiki dande do kabaruji meden di min joti on sane hedade hejo jamen fande fande fe no konnande do no do e ser yewtere meden de an wodi wassalam